Africa condition, yeah.
Baby, yeah.
Dark heat.
Minifika kwaka. Nani bidi nisha me. Tipo nipo, ne. Yeah. Pale ulipo, baby. Nipe location nisho get. Nije nikuwa, ne. Ikishindikana pasi nitumi video zako za Snapchat. You know I like that. Nimekumisi sana macho ya kutaka. Video kwa sata, mda ukipata. Nitafry nikikono mwana data. You're my angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaunipa misi kinai. Ooh, angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. No, nipa miss you, can I miss you? Yeah. Naku miss you by a day. Yeah. I miss you, baby. Yeah. Naku miss you by a day. Oh, utani utani wako na michezo unikosha. Fanya rudi upaka unanitesha, baby. Wapo wako kwangu unanitosha. Baby, do you miss me? Yeah. Au mimi, baby, ukumisi daily. Yeah. Daily, daily, I'm so crazy. Yeah. For your love I'm crazy. Baby, nakumisi daily. Yeah. Daily, daily, you're my angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaunipa misi kinai. Ooh, angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaunipa misi kinai. I miss you.